ekenekwa m onye ọbụla. Ehihie ọma, ekene gị Maazị Kenechukwu Ogueji Ofo, kenekwa gị Ada Igbo Amarachi Atama. Anyị nọ n'ama egwu today, so ebe ọ na ihe ajụ wee bịa. Ama egwu bụ a platform anyị chepụta ka anyị wee na-enyelụ ndị yọng talent nọ n'ala Igbo aka, especially the music talent. And the KC anọgo in the music industry as a talent manager for a long time. Gị nwa bụ Amarachi anọgo kwen na the creative industry, music, poetry, bụkwa nwanne music. Ejiji ha ncha bụ ofu ihe. So I wee sị ka anyị mee some little enlightenment. Ọ ga-abụ onye gee akụkọ anyị a, ọ mara the direction ebe anyị na-eje, mara ọdị niile nwere o ji mee ka anyị ga-eji wee kpụkọnata onwe anyị ọnụ, wee mee ka ife dị mma. So topic taata bụ doing the business and repping the culture. So na nkata ya, ọ ga all like an interactive, more like all the knock of bia palo discussion ebe a nọkọ ọnụ wee na-akọ dị akọ, mana nke a anyị nọzi na Zoom. So onye na-ajụ, kedu ihe melụ ejide ka be doing the business and repping the culture kwesịrị ịnọ together, mana ọ dịka ọ dị iche iche, ọ dịzie ka ụfọdụ young talent n'ala Igbo a na-atụ ụjọ rep the culture ebe ha na-emepe the business of music. Ịghọta Odogwu ka esi, ụfọdụ n'ime ha chọrọ identify na ha bụ ndị Igbo na culture, na ha ga-eyi n'isi agụ nọ na vidio ma ọ gụọ egwu n'Igbo wee selụọ. So ka ihe mere o ji wee dịka irep the culture na ime the business ada adakọkarị, ọ low self esteem ka ọ na-enwe ebe ata agịrị anyị, ka ihe mere ụdị ihe ajụjụ na.
Ekenekwa m n'ọzọ.
Daalụkwa.
The problem abụrụ na ndị be anyị achọrọ irep culture or imago or na ha nwere low self esteem or something here. The problem basically is anyị nwa bụ ndị Igbo aghọtacharọ some of the business to, you know, some of the business that is involved, you know, in the creative industry. And I'd give you an example, a very small instance here. Amarachi is a poet. I mean, my doing poetry is in Igbo. You know, I've never seen anything like that before. But this is the situation. MTV is Bundiocha, Sound City, Boo. All of these people here for now, how were like their platform and the targeted audience, Imago, Hana, it designed their programs to reach to, you understand?
Yeah.
It has to be hip, it has to be urban, it has to be this. But the one mistake we have had is, I don't know if I will say naturally we are afraid of owning Imago, the business of it. We are very good businessmen and very bad entrepreneurs. What I'm saying is, the whole of Nigeria as a whole here, Igbo will be one of the most populated people. You can find an Igbo man in every place, every community, every village in Nigeria. But the problem, we have only two TV stations, Nasu Igbo, na Nigeria. The first one, owned by South Africans, African Magic Igbo. South Africans are helping us tell our story, helping us push or decide what we have to promote.
Yeah.
Second one, Isimbido, na Star Times, is owned by a Yoruba man, not an Igbo man, a Yoruba man. Again, a Yoruba man is deciding what we will push out there. Again, a Yoruba man. Now, if we talk on an Igbo now, for instance, Ndeba Yemacha radio stations and whatnot, Imago, from Owerri to Enugu to Anambra, somehow had an opportunity to the local creatives, the Igbo local creatives, because again, it is not urban enough or it is not hip enough for them. They want to play Wizkid above playing Zoro. You know, they want to give more airplay to Olamide above repping Ill Bliss. You understand what I'm saying?
Yes.
And in turn, you know, the people who control the media decide how we sell our culture, which is a very wrong, you know, wrong placement for us.
Yeah.
And as creative. So basically, that can only change if more of us, you know, I'm not even looking at the older people now, more of us young people begin to think of how to build platforms, how to create avenues to express yourself unapologetically. Amarachi is doing it. You understand? Amarachi is repping, is selling her art with a platform that she can control. She decides how she's going to push her creative, her culture, or her create her creations.
Creative
out
content,
there.
Yeah.
Nobody controls it. You understand? And so you don't expect a Yoruba man to understand your culture better than you. If you don't own stuff, how are you going to change that narrative? How are you going to push it?
So it boils down to the discussion now. The lack of media structure now side down at the southeast are cause a problem. I'm about the major problem. Because I draw Adibo Amarachi now. When calls on the one nine na the west, near Mekwo Fiho on Eme, Puetri on Eme, Mana in their local native Haka, or the Kahaka, and where the wider audience Haka, where Malofa. How about they and a bomb and we big gathering and all that? Man, only in amazing guy, but even some people who knock on a side that after 191 it's a day off. So I know talk about Amara. Only if you luna now, it's a case in a cube is your cuga and when we're in Kuna or DT, siding Kego DT.
Ekelequam girls, Okelequun, Macanya, Malichatum, to Amigo. Dika wane mwoke si yuko. Ima na arom na TV, ro na radio. Ihe ngobo broadcasting.
Okay.
Ano go mnime ihe ona akowa. Oge mna aru na ESBS. Umuro tu ihe mchopotalo. Na abwanye gina ine megasi chakwa. Umu programs ima gonu na dekwa ka obu ibo ihe na.
Yeah. Mana,
ewo tanka ni he basara. Young talents. Okachamobu na asina station abo state owned. No local station. All station no. On mbogu kwesili negosi putai hai neme na nyabu state. You were juzi on wogi mamu wana aru na nyabu station. Uboloneka negosi puta ewopu program neme. Uboloneka negosi puta kukumu nkozo. Buzina entertainment ndizi we na medical mad buruneka nyabu station uno ni mia negosia iwatago na umulu otu ihe gbagojuru manya dika mgbe nno na mgbe nnaru na ESBS oka nime kwa makita oburu na abia ihu otu ino iwota meguse a unu gozike na megu akoba ni akoko do ni anu iwatago. Mana noru egosibe ihe dika ihe onyonyo 24 hours mobo jumong mobo money haste ko gine kono kporia mobo Game of Thrones an maku maka ihe onyonyo gewogi hours gewogi pumbosho ne muone ke kilie mana ga na egosia egosi nke ndocha na egosi ihe ndi ozo ngwa no wozelo onyere ah nye kesi ko we go se putu mu talent ona chopota ka hana wa na afia asegi jaja ndi na emeke na emetuko ni abu Anambra station Anambra broadcast na agba ni kene maka na ahugo mi na Anambra TV ahugo mi ndo ozo ma ndi na ma mbe ma huchago mu ha ahugo mi heba ah mani na anya kedu ka other stations no na Igbo si egosi ihe gbasara ndi Igbo social media emegokwala anyi omalechi fe onye aka nna asi ndi mari social media nsi gi nekwa maka social media ulo to unu maka na social media ina hubu odu kakonya mabuzukwa ndu mabu ndi
mari
ahazi social media ihu mwazi ana agbafu na eje Lagos Tunde Ednot anu wa ana agbafa na Instagram emegolu umu aka na etolite negosi egu ha ihe kalili ihe state government ga emenu ha
ezoku.
Oburu ni na-eme ofuma, ogosi ihe na-eme. Boom. Oya dika ugo chiko.
Ugo chiko.
Oya dika Kola Boy.
Kola Boy.
Kedụ onye gosipụtara ha?
Ọtụtụ ndị
Ednot. Olee ebe ndị Igbo nọ? Olee ebe ndị steshọns Igbo? Olee ebe ha nọcha? Mana ọtụtụ ndị tọsọ owolu gị ọsị gị echeta mgbochi gosipụtara ugochi mgbe ọ ka na-aza itutok. Ọsị biko
itutok.
Na ya na-achọ onye Igbo musicians ga back nwa. Kedụ onye mechara back ọ ya? Don't come mighty be mechara back ọ ya. So ịbịa na the business side, anyị bụ ndị egwu. Ala Igbo, anyị bụ ndị Igbo bụ ndị egwu. Ma n'agha nọ na-agụ egwu. Ihe ọbụla ndị Igbo na-eme, ọ bụrụ na ị na-anya na ihe gbasara ihe onyonyo ndị Igbo nke gara aga, ị ga na-ahụ ma a na-arụ ọrụ ugbo, ma a na-arụ community works a na-arụ, ha na-agụ egwu. Ụmụ nwaanyị a na-agụ egwu, a na-asị gị na a na-akwụ ụzọ, a na-agụ egwu, a na-eri ji, a na-agụ egwu. Anyị bụ ndị egwu. Mana iwetaza aka na ihe business side ya ahụ, nwezi ka anyị ka na-emegasịcha. Ụfọdụ ndị na-egosipụta bụ ndị Flavor na Fino na ndị otu ya, kedu ngwa n'ezi anụ maik eji anya nụ, n'ezi anụ papa egwu, papa akụkọ na egwu nọ n'etiti anyị ka dị ndụ, ngwa n'ezi anụ nụ. Ọ amarachi bi otigbe mkpu, Charles bi otigbe mkpu.
Mgbe una
iwetago ọwọ ihe a ka ị ga-ene anya ma n'ile anya na akụkụ nke ọzọ ndị Yoruba ma ihe a ịfụzi ka ha si mgbe ma nna ama ọ maka na anọkọta m wee si inye ha ego akpọzina m ọ ka mma na m ji aka
otu a ka ọ dị
abịa m ntutu taa si na I must make money from it.
Otu a ka ọ dị.
Ihe ndị Igbo na-eme ba sị gị ka ihe let's give you platform
onye kwere gị mana o si mgbago kpọrọ ndị ọkwụrụ ụgwọ o si Lagos kpọrọ ndị ọkwụrụ ụgwọ
a na-eme festivals na-enugwota aka december na-afụ festivals upon event upon
ugbo
one ka a kpọgolo amarachi si gị bịa ngwa amarachi bịa ka ịma mbe
nwaanyị
aka mma mana afọ ịkpọrọ onwe gị ka a ga-akpọ gị. Ihe a nwanne nwoke kwuru bụ ine anya ọ bụrụ na anyị ga na-agwa onwe anyị eziokwu ihe na-akpọ ya bụ okwu a na-asa anya anyị nọtụ anyị akpọ okwu a na-asa
anya ka ijiri ehibe ama egwu a nọ na-akpọ ya afa
maka na ine anya ka ndị ọzọ onye Yoruba kịta na-agụ egwu atinyego Yoruba na ya ọ ga-adị ka ọ na ekele dịrị ndị dịka Flavor na Iblis na Fino na Digaro na ndị otu mana fiu ka ha dị kezi maka ndị Igbo nwere talent ya ị ga-ahụ gị dị talent n'elu L7 na ndụ gịnị mgbe m hụrụ L7 bụ many years ago ọ kịta ka one big artist signed ya up a wee
mee
mana ndị a nọ n'etiti anyị abịa ha gbafuga Lagos maka na ebe a ga-ewepụta ha ebe a ga-egosipụta ha ọ na-atọ anyị ụtọ isi na Lagos wee kpọbata
o kwesị ka that moving to Lagos syndrome and odogwu ka esi maka na-ekwu before ndị igbo before ma Teresa Onora 77 ọzọ mere nwa nsugbu a ndị gụrụ egwu gboo even Osadebe ma Oliver Diko some of them nọta ọ na East a ka ha nọ
but they sold millions of records
across beyond the East ụfọdụ jere n'obodo oyibo jee ma atọ ha mana kịta onye kwari onye na-ebule obe enwee ka na-agba mba si ya ijebe Lagos maka na Ivilu na nwero structured in place maka unuwa nọ na the system the business aspect of it ọ na-emekwuzi enwere ike ịkpa ofu artist aka n'ọnụ ofu nwaikorobịa ka na-eto nte na East ka na-agba mbọ ọsị gị na ọ na-achọ ego ka ọ kpakọ ọnụ ka o wee fichọọ onye nọ na Lagos ka o wee maa na aga akpa egwu ya na Lagos ọ wee bụrụ nsogbu.
Gbasara ihe rapping of culture anụwa ndị be anyị na-abụba na irep ba culture ekwesịghị na-enwe ego ekwesịghị ka a na-enye gị ego ekwesịghị ka a na-akwụ gị ụgwọ gị na rep nụ culture na asị gị nna ọkwa ife nke anya ọkwa ife anyị na-eme ngwa na ezianụ ụmụ ogbuligbo ma ruo echi egwu ha ka mma bụ ngwa ha ka na mgbe ha ji asụsụ anyị wee na-adọtị ọ dịka nna ha ochie mana e mere ha intervie ha sị ma ọ bụrụ na ha agawa otu a n'okwelite Akpọba ndị kwesịrị inwe ego, ndị na-ele anya ha dị ka ndị anya ha
ndị nọ Lagos, ndị nọ Lagos.
Ihugo ya.
Ndị nọ Lagos.
Ọ nwa na-akpata ya na-anọtụkwa. Amarachi rep tụkwa ka ọchọ si nna ka nyikwe, nyikwe ka inumago Long John.
Ka amarakwa, ka amarakwa na amarakwa na ị na-aga tụkwa Lagos.
Na ogbo ogbo opi na-eficha ọnụ.
So, Casey, kedu ihe iche bụ? Ebe enwere that distortion enwere ebe the mmiri si wee gbuo opi ụgbọgoro na mgbe ha ji ihe a na-ese elu bụ nnukwu digs ametaa baa na VCD, DVD. Mana even at ndị ọgbara ọhụrụ ị nọ na digital platform like Apple, Dexter na ndị otu ya ọdị ụma, kedu ihe mere that ọ jijikwa ka that barrier aka dịkwa? Ọ dịzie ka ndị nke ọzọ akazi ma ọfụma karịa ndị nke a nwee almost everything ma social ebe ọbụla ị na-enọrọ ọplodi egwu. Ka ihe bụ nsogbu unu nwa na the business.
Okay, so the nsogbu abụghị nsogbu bido tata. Yeah. But let's even go back to Nigeria as a country. There's something people I always tell Maganagwa artists every time I meet artists. I tell them, say, look, there's a population of about 200 million people. Yes, population I estimated, so to say. In our country, if you like you rightly said, back in the day, Osadebe, Zilonye, and the rest of them, Imago, Anibu Kahano, Egu, Web, Imago, where Pati Egu from Iguana, Ago, and all that. I mean, the standard of Mbebu. Some of them were very comfortable. They were not rich, but they were not hungry.
Mm-hmm.
But the situation is this. Over time, yeah. I have been asking in a rap culture, the question you know, ego. I say, corner, say, look, first, let's even remove, that is a big fat lie. I will come for you, Maria Makebe, Yusun Du, Yumas Kela, Awilo Lugumba, all of them, King Sonny Adi, Hagurigu with English, Culture Kaharepu, Imago, some of them are still alive, some of them are still singing, some of them have won the Grammys. Example, I mean, Grammy Abura is a measure for success. But the difference is that one thing here. The difference is, Mbosanaya then Aguegu, people like Osadebe and Aguegu at the time. Now, the same thing Osadebe and Eme, he won them for two half a year ago, but the same thing, Sonia then Eme, Ebenezer Obi and the rest of them, yeah? But the difference when Abia, Nda, they are comfortable with Eden Eje, housewarming, traditional marriage, within a locality. They were very comfortable with it. Handle the record. Businessmen. That is businessmen. They were very comfortable, had money and all of that stuff. But you see, people like Sonny Ade, who entrepreneurs, but bad businessmen. They're not so very good business people, but they are very good entrepreneurs. Kaya Hame. Sonny Ade exporting Yoruba culture to outside Nigeria, not to Nigerians in America, and not Yoruba people in America now. You understand?
Yeah.
He said, Yoruba culture to a new people, like it, hate it, is not his concern. Mm-hmm. But you come to where there are predominantly Oyibo people and sing in Yoruba, mm-hmm. he doesn't care if you understand what he's saying or not. But our people who are businessmen were thinking of but let me explain something to you here. You can't effectively sell music without selling the culture. It is not possible. You understand?
Okay.
Reggae music and jazz music are the two biggest selling form of music ever. Reggae music and jazz music.
Okay.
But if you say any jazz musician from America, the first thing he will tell you is New Orleans. New Orleans is the city to jazz music. They still have jazz festivals in New Orleans. Every jazz artist wants to perform in New Orleans. In New Orleans, that is like a culture for them from there. Mm. Every reggae artist, Jamaicans speak English, but Patois, they are pidgin English.
Yes.
The reggae artist will sing for you in Patois, speak Patois to you, speak Queen's English for him. Patois, your concern, but he's unapologetically being himself. He will sell you his culture, his Jah Rastafari, his Rastafari culture and all of that stuff is what he will always sell to you. You understand? No pointers. But Abubia, he went from, I mean, at some point, we even stop people like me. Imago, people like me, for instance, I'm a Shibo, but I am not as proficient as I want to be.
Mm.
But the one on the Buna, at some point, it was me myself. Every year, you understand? I made the point of duty that I want to understand my culture as a person. Because left for me, I'm Rom Nani, with Rom Nani. Some of my cousins, Buna had to call Adam, the Chacha, Hada. So the Chacha, we went from not wanting to answer Igbo names to wanting to answer English names or whatever names.
Yes.
So it is a problem that is very fundamental. It has its roots from there. It became a case of now. We are very ashamed of our culture. We are very R and L, only we are more. Regardless of, you understand?
Yes.
Yoruba Gabi, sorry, is Yoruba accent, Yoruba man. Understand what you're saying.
Yes.
President Buhari will speak with his Hausa accent unapologetically. He doesn't care about if you like, understand, if you like, don't understand. But he will always let you know that I am an Hausa man first. You understand? And my culture is this. I am this. But the problem, Buna, we became ashamed of exporting our culture. We termed our culture too local.
Exactly.
You understand? When in the right sense, you know, I can tell you for free that how many times, for instance, I have come back and I tried to meet people in Anambra. And I said, look, one of our most unique culture is our masquerade. We need to do like a festival of masquerades in the Southeast where people from all over the world will come and see the Igbo masquerade. Unapologetically, we do not care. But the same thing we are going to, this is fetish. Not good. It is. But again, on your chat, TM more. And you have one day, we go.
Then Santa Claus, then Halloween.
You understand?
Yeah.
I have one day, we go invite a clown.
Nah, we go clown.
You understand? But I want Adam, what I want Adam, because they're going to the same event. But I get Adam, or the two local. So it is a kind of. We need to read as a people, first of all. I need you. What that now? It's painful for me that now, you know, Burna Boy is performing, speaking Yoruba, performing for thousands of Igbo people, millions of Igbo people across the world. Wizkid speaks Yoruba, Oji Elekwa with plenty Yoruba. Igbo people don't even understand some of the things he's saying, but he does that unapologetically. But why is Fina and Flavor sticking to performing to Igbo audience, predominantly Igbo audiences? Outside of Nigeria, you understand what are you actually doing to push that culture to a whole new audience? Forget
to force down their throat, like you get what I'm saying now.
So, these are some of the problems where we have so many people. I tell so many people that You can't, for example, in a film, you can't come and criticize. Of course, the film has done a lot in damaging the Igbo culture. Let's not lie to ourselves.
Yes, yes, but, true.
But if I have to watch Nigerian film, my idea of Nigerian film is working African magic Igbo or African magic epic, because I relate easily with what I see there than I relate with what I see on African magic show Max, for instance. A lot of the things on show are not the Nigerian or the me I understand. Yes, we can criticize the Asaba film that this, but you see the thing here. Quality, people don't improve. People don't improve overnight. It is constant patronage.
Yeah.
More visibility, more monies will lead to quality and improvement. Oh. That is how I think it generally. You understand? So the thing basically is we failed. The generation before us, your Sadebe generation and all that, they stuck to being businessmen. They did not think to conquer, to export the culture now to a whole new audience. They did not do that. They failed in doing
that.
It is the divide. The divide is from there to now. So now, which is why Ishaun Kuti, if a last child, Sonia, they will perform music festivals. But our people will go and perform to like 100 Igbo people in Maryland.
So Sunday had to perform. So Sunday, and they had to.
You understand? And then they get in ego now. Because you're going to festivals sometimes, it sacrifices. I mean, come on, go work it out. You understand? But they open up a for you, like a wider audience for you. And if you do well in one festival, other festivals will come for you. But the problem now, modern, Chi Diego can perform a festival, for instance.
So the thing still boils down to, are we creating an enabling environment here? Make our own creatives.
Environment is there.
Okay.
What is not there is our lack of foresight.
Okay.
Nobody has seen it like if I export Igbo culture, it is billion. Igbo culture, exporting Igbo culture is $1 billion or $1 trillion investment. I'll give you an instance. The best selling novel out of Nigeria ever is Chinua Achebe's Things Fall Apart that talks basically about Igbo culture. And Chinua Achebe was very unapologetical. It doesn't matter if you liked the outcome or you tell the culture barbaric. He did not care. He sold his culture. Translated to 52 languages, has sold over 50 million copies. Bro, that is culture. That is just a small fragment of your culture. A very tiny fragment of your, like a very tiny bit of your culture. The masquerade entirely is another culture on its own that it's in as small as a documentary on is big money, something Netflix will pay top dollar for.
Yes.
You understand?
Amazon. And there are so many, you know.
But I had to rock.
I am Walihe, man. I am Mari Hainwe.
Yeah, Hainwe. That's like the.
I am Walihe. Oh, if you know, Chetal, come see Wega UK, Wega Mam, them 4 months or 5 months in the National Theatre. National Theatre London, the Royal National Theatre London, but the biggest theatre in London, in the whole of UK. What happened? We saw na boy, and I'm name. In quote, you have for local art, local talent. Yeah. What I go? You hear Gina Bumado, you have Bunzuzu, you which are no Mahadumi, Snorky, there are Zuzu anyway. Western and Agame Jinzuzu, Mobu no,
Mobu
on Facebook, couldn't have come say, dear, and Agame Jinzuzu, man, eh? When no name jumba number. You what I go?
What's up?
Dicka 190 Siweko. Where's some woman a kid do? Which of our chunk and the younger talent we may get quantity. We won't keep the cam gacy. We stina ego sipotam bem, nani mane memme, ndibo. We puya a bing game mea. Manda bundibo, manda aburondibo, okacha, ebabu ya libo. Oh, my otosundi, I am in a fool. Platform Nigeria when you go to put under na mambe makana chomka hamarna it is a skill
when
you go ekijiwe
onwe
ehe so we make ni nje na Google ki be musi aga. Adu meje ba hinne ne where is the best hair on in town or where is the best shoe. Adu meje ba hicho opportunities for African chance talent, opportunities for African creatives, opportunities adu meje and meje Africa. Obo na mde yo to ah if we ha na puta if we ha na oh to the British Council Arts. We apply your British Council Arts. I'm a Raj, I'm the champ talent. And I perform an Asian talent deposited in very few people. Very few. I don't know my application. Asian talent and deposited in very few people.
Few people.
Heck, you were matan So you have to tell yourself the truth. What is your purpose for this art? What, where do you want to see this? Just like my, do I want to keep performing for Ndibo, wherever Ndibo are gathering? Or do I want to achieve this aim of performing all over the world? It doesn't matter who they are. And I told myself the truth. Ijibe conferences. Yoruba, South Africa, chance. Black Panther, yellow do one in a Black Panther had chance. Lion King, I know Kokuya for which is a Broadway this thing. Lion King were chance. Iwatago, no man nago na de baya na ni, but I'm a pass some mother be mama. So it's purpose, get the hina won't get a bitch or if we hine me. We go and wait in a conference. Presents a paper, Shiniaga, South Africa. I'll bring a drum mook, where Basali Hoso, Bidogunam, where Mabagodum,
where
let me bless you with this ancient art from my people. I told me,
my
name, I was going to give me a gift to give away. What ago? Where Matum, the Mabagodum, no, come only at 30 seconds. You were for one on whom we gave me the indigenous, Indinogna, one massy, hey. Are you taking it? Are you looking at it from that entrepreneurship view? Are you looking at it from that angle? Are you saying, oh, hey, how will that try? If Ndibo, I know one excuse. Hey, we are trying to so that we can accommodate people.
Blend. Accommodation. I kind of rotate
that. So we say Ndibo UK, Mbembona, show me my performance and evening with Amarachi. We are doing something. Would you want to come and check out another?
No, UK.
Bu 52 shows. Each of those shows, MM 4 performances. Each show, bu 900 people. Theater ne ju pum ndocha ndoji nwere kini. I'm trying because I know they are not from there. And come on, my gaffy handy, we got a performance.
Creative art, any did okay, Marie Handy, Papa, and
music ane kuya na beke amon kaya na ha wotanya bu beke mana ika chasu beke universal language. Music does not need anybody to translate egwu ndị Spanish ma nchọ ịrahụ ụra na Naịjirịa. Even Arabic song, you know, Arabic, Anamegia. Itinye ya ntinye South African chant, ihuru Yoruba chant. Yoruba chant, ama m nwere onye Igbo na-egi aka ihe nsị egia, maka na m ga-esi anyị ishi ishi na-enwu m ọkụ nnasị nekwu ihe ndị a na-emekedebe m ga-ebido ebido. Adịmanụ ihe ha na-akụ ịnụ, because music is a universal language.
Otu a ka ọ dị.
So anyị believe, are you making your music a universal language? Ị chọrọ igosipụta n'ebe ndị ọzọ ndị Igbo anọghọ, ebe ị ga-agụ biya nwa ejo gị translate, gụọlụ fia chi na steji abụọ, ha maza ka ha ga-esi mee ya. Mana onye Igbo ihe na-echi ya bụ kedu ka m ga-esi wee mee ya na ndị ọzọ. How do I translate it? How do I mee nke a mee nke ọzọ? Ị ghọtago? So
kwesịrị
anyị ga-ewu onwe anyị eziokwu, anyị nwee goolu, ọ bụrụ ego kịta dịka KCC wee kwuo, ego kịta kịta, ego nịka ga-akwụ m kịta 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 kịta. Onwe ndị ọyị m na agwa sara biko any event you see Africa na-ejebego m si nụ kpọba m nụ ka m dị agụmagbalụ ndị ọcha ife
ọba. This Amegwu platform ọsọ ọchị bụ ihe karịa bụ na ọ bụ na a na-air ya on TV. We could gather people, you know, and sit down and talk about you. MTV based this in discussion and all those things. Ma ọ bụgodi na ona amarachi no na anọrọ nso. E use those screen. Enwego na na emezi ona esi me na use kwa video. We make the teleconference.
Yeah.
Ma na ndi ba yi na afuta ihe obu na yi na eme as local. Okay, na amegu now. Ayi na eme Monday, eme downtown countdown. Countdown abu for egwu ndi na akpo na southeast and egwu ndi na abu also from the southeast. On Wednesday, I went to or spotlight. Spotlight in a Naboko. It's on our spotlight. A new kid on the block, like a young talent. Can I put that? Mbosai profile ife. Call Mac Jerry. Call Mac and the Ndina put that. Then on Fridays, the Mbosai dia call Mac and the Ochi. Our legends. Osadebe. Ozomena one. I got a hand in on. Then on Sunday, Bazio de Nkata no. And the importance of this Nkata book, I make the enlightenment. I go and the Madonna, anyway, a strong need for us to establish a structure here. Most of the things in you know, here in the southeast to be here, JMA politics. It's a radio station on car. About here, JMA politics. It's a car, no about source announcements. Can I mean, so I want to talk. I come up with a need talent in our here, Rika. Ije na Instagram onwe nke Slim Case onye Yoruba na adị emewe ọ na enye platform for rap and igu egwu ma ụmụ nwanyị anyị niile ma young artists ndị Igbo rute dị efe ha na agụ n'ọnụ fe ha na rap nwee na ajụ kedụ ebe ndị be anyị nọ, kedụ ebe ndị be anyị ji ego nọ, kedụ ihe mee na ya ga-enwe ike inwenwu a radio station dịka Sound City or Hip TV bụ onye Igbo nwe ya bịa na-epromote Igbo talent and Igbo creative. Kee ka a ga-esi mee enwe events na Southeast. Hip TV enyela ọkụ from Lagos bịa ebe a ha shoot wee. Enweghị radio station bụ music station or TV station bụ for music. Ma ndị niile si Lagos wee bịa, Olamide ha ma ndị niile si Lagos wee bịa, ha ga-enwe ebe ha ga-eje tọọ, ha ga-eje redio tọọ. Mana ọ bụrụ na e nwere ihe dịka all these radios, TVs bụ ndị Igbo nwee bụ Igbo talent ka ọ na-eperform. Ịfụ na Olamide ga-eme ọ bịa na ọka perform taa, ọ bụrụ na Amegwu ka anyị were na Amegwu abụgo TV station ma radio station. Olamide ga-abịa Amegwu, anyị ajụọ ya ajụjụ ka e ka isi like ọka, ị likiri nri anyị, ka asụsụ Igbo ị ga-asụrụ anyị, ga-asụ nwee ihe mụtara n'Igbo. Mana o nwee ihe dị otu a nwụọ na-eme ha sikwa Lagos ba ha nta baa flight nawa. E nwere ihe dịka na a na document just like KC said. Our masquerade, maọbụ our kedemafia, our festivals, ọ wee bụrụ ya. So anyị wee na asị Kesi, ị ka nọkwa ya nwanne. Anyị wee na asị kee ka a ga-esi wee gbawa onye ukwu a, kee ka a ga-esi wee nyere aka ime ihe a nwanne. How do we do to bridge this gap? Kee ka a ga-esi wee mee iclose this gap ga-eme. Doing the business and repping the culture. Oga abụ enyekwa na Eastern eme the business na rep with the culture. Onwe ho na obere oge na ihe ga-emewa na ndụ ya na ụwa ga-anụ onu ya. Ọ bụrụ obere oge ọkwa ka ọlekọ ihe onwe jewe Lagos. Kee ka a ga-esi wee bridge this gap gbawa onye ukwu a.
When you bridge, first of all, when you bridge, you go the gap already. Because, okay. Because every problem.
I got cool on why I can wear and wear now.
The problem, for every problem, the solution starts in conversation. This is the conversation where. Nkatia kaina apaketa. Solve the solution. It is not this problem, a one person problem. It's an inclusive, it's an all inclusive problem. But people from the government, private individuals, and everybody. It is, see, look, you understand? I'll give you an instance here. Ezokuna, Ankara, or stuff, our own traditional Igbo attire proper. But the fact that we will be enough, for instance, we are introduced when to secondary schools. Imagusina, every Okotos, students in the traditional attire, it is a step, it is a step closer to, you know, achieving this thing. So, all your cause of your you see, you know, what is sort of just Thursday, have a look at 3 times a week or 2 times a week. It is closer to solving some of these problems. It is you have a serious case of acute inferiority complex now. Imago ega simu dress a corporate. It expects a can you suit. When I you like Isiago or another traditional regalia, it seem I may wear a corporate attire.
Are you going to church or are you going to traditional marriage?
Understand. Traditional aqua on your chair, is in you look at Imago Iana. So it's a case of serious inferiority complex that needs us to start addressing it little by little. It is not the change will not come overnight. You understand? But you might start the conversation. I will only also Imago guy implemented the conversation we started. I'm around me with that. So the only thing. Everybody, I thought of this thing a while back. And I said, look, I need an avenue to be able to document or in my own little way, you know, it's my own way. And we were not reporting your regular news. Of course, some of your regular politics news was there. The core of that was basically traditional marriages, significance, names and their meanings, a resource for a mini encyclopedia for Igbo culture. It is my own bit I have done.
Yeah.
Somebody else will have to take it up from where me I have done my own. You understand? And take it. For example, it's on purpose that my child, Emiromeya for Igbo, I found one more cable, like purely Igbo names. Yes, it was a bit of an argument with myself and the mother, but I had to explain to her. Show me one on your chief who goes on your
chief.
I can decide to give my son up on your chief. But those are the little things. I have to ask you baptism.
The consciousness, I'm not driving her down.
You understand? I have to have one because you're blessing. But after I broke it, because it's like, are you ashamed of answering or what? So these are some of the little things that we first need to address before we come back to what it is. When I was a child, when I went after Christmas in the village, one of the things I really look forward to, BJ Kilimo, Ipiawa, type of Imago Edara and all those festivals. But some of my younger cousins, Keta and Abu, and after Keta Moa from Moa, I say no, END Pegan, no, END. Our culture, this is who we are. We are killing it little by little. It is not, again, it's not. Creation stops. It is continuing the process. Together, little by little, we will tackle it. That is what the problem is, 100%.
As I was saying earlier, radio station, TV station. For example, you know, see that Erika Zoro, Erika Olamidea, all those artists from the West, Habia, Nanibu, Meta Show. And what are like a documentary, and what are like ever had you like a radio tour or open on when a TV station, like a Hip TV, Mobile Sound City, and when I need Bunconi, Bunwan showcase, Ibo Talent. I could see him, Meta Hedeka show, Habia, and all come away, and I'm Enugu Moabem, where Moe Boni, a battle key. And when Hedeka is small radio or TV, Tom Haga, but I draw her. Can you cut a like in our neighbor? We can boom Motauna, why? Kedo. And then where that environment, Tinigama, you actually may show our neighbor. A sea Lagos, Borondega, Covia, Mandigay equipment in my stadium, everything there. On Andy Bayana, told Jokas also, and here I know, Ikuma Theater. Eddie Hemero, our artist talent, I'm well. Instagram, I'm going to slim case in a man on the entire platform, Hannah Rap, slim case on you, but my own work, you will more. I do. Oh, my, I'm going on a Mandana target.
To please, trying to be in the secular again in one can make a cake and again, only hen now wobble womb. And they had the end of the work. If you wait until everybody tells you, oh, you are, we should do it this way, we are doing well, or create the platform the way Hannah said, let's give you the platform, you will wait forever. Give yourself the platform. We need a radio TV or we need a TV. For God's sake, have radio and TV. The social media broadcasting, which is not about radio and TV. Broadcasting is your ability to spread the word with a message or whatever. Broadcast it. What's your social media?
Oh, social media. What are you also? Instagram, Twitter, Facebook.
Kedu state TV mobu radio iga segi kitani ibogbanye hana ozuru mbonu mana ihula amegu ayi na heme odigita unwe kanodo amegu no kita no dichabe mma na okweseli ke ewopute na TV nna ihi ga na emezo bi kulegu azu maka na amegu ayi na he egosi kita ge agwaso madu nwuli ke binye na kanwulia kedu country nga ha kwafa oburu Egypt okiri ba amegu maka no di na social media. Obinena social media.
No, then a social media.
Radio, only mad man asa mama me kwa ihe melu. No, joka kere kange shi hapo a media station that is supposed to sell me. Otaba webi an mano bihan me kwe na social media. If you know how to use the social media, you are good.
You
can reach TV na radio mumi hindi an. So all this thing of trying to please. Ige je Igbo conference. Asigi ne mwelu Igbo conference in Ali Igbo. Ejiru beke. So so beke kaga na aso. You are doing Igbo conference on language, on culture preservation.
On culture preservation.
Again, I have Igbo, of course. Oba Kondi.
Keynote speaker, Oni Igbo, a pursuit, or then where will I, Igbo didn't you?
So, Ihabu, ebido dika kesi kwo me nke gemu ebido nke gemu maka na agbagide mu baka mama onwe ka ga esi nyelu maka nye platform mi njebe yila kwa kemgbe m gele ebe anwa nkwasi anyi oyi adebe nnuku nwe sikito oyi adebe nwe nyila
aka ya kana yia
nwe na gije na ile efe nisi maka na
onye obuna onye onye fugo na e na anya
nya ihe fosi bu ka nwola abuba tunyezie nisi maka na ki na emia ka na ekele gi ki na emia ka na ajugi o kiri ihe bi ya iwesi anu aka we call it aka isi anu aka
isi aka oda akpotariri ya oda akpotariri ya
so oburu na enwere m afa beke azagire mata ma echi aha beke m ko mmam na umunne m na akpo maka no ihe kwara mgbe m di obere maka na m
ko
na si ha na acho hozukwa m ka na akpo mafa beke a
nko
ma ma ha igbo m ya
ezo
ofunye me me nko egwu nki ga akwa oburu ofunye na gba igbo je gbalu gi a oga di ha anya onye ahi na akulu egwu anwe ike mutakwo oburu ma
na gba
ezo oga di ha anya oburu ma ga ato ozi ana agbasisi ma oburu ni na ege nti na na eche mgbe aga se onye oburu ona apologetic nu man mgbe mbido olunya gbo okwu we kwu ona apologetic nke mu na-enye
nso ona apologetic
ma ona azu ku nazo si ike iwetago onyo
ona eme maka enwe akwa ma akwa ma Twitter ma ihe na mputa ndi igbo man with some power ndi de ndi okwu de okwu ntinye igbo ofu ofu onya tata am the one day sim ke he me mbo bin ide ta ha ni ide ya ni igbo se ni eme ndi eme ndi na etia ni igbo bo ke jo e mari ho ego ya bụ na ịghọtara maka ndị Yoruba na-eme ha gụcha egwu ha gụọ na nke ha mana anyị nwa just like gị na kesis wee kwu anyị na-achọ please ka o wee si ụtụtụ onye ọbụla ka onye ọbụla ka hapụ ịfụtakwa gị na ịdị loka ka na ịdị loka na onye Yoruba ga-eme ọgụ egwu o ruo na ebe ọ na-akpọ otinye hhg mana onye Anambra kwuo lọd onye ọbụla achịba ya ọchị mana o ga-egbu n'onwe ya ọhịa amụnye ya n'ime o na-anụ nwa ka o si wee dị the only thing bụ na ọ bụrụ na ị nwere ya ịkara onye nwe ya mma ọ bụrụ na ide ekwuo n'onu ụnụ ahụ ire ga esiri ike nke ụnụ ahụ onye nke na-ekwu ya ịkara ya mma so dịka isi wee kwu ndị na-ege ntị ga redio ma ọ tv na soshal midia bụkwa ihe na mmanna enwere the effect of radio and tv cannot be overemphasized. Because anyway, at some point na ihe na afu n'iru gi steady on TV or radio can influence you to like the thing. Yotago, maka my advocacy all time has always been. They can obuna ntewe ha just like you said, obuna ntewe ka amegwu premier na ABS mo EBS mo ebe nwa state owned mo private. E man oga for the life of the day. But we needed to start even anyway ziga na digital TV, online TV, ebe obuna ino itu in. So I want by you we etewe ha. O etewe ha. Ịma na idibe serious ime ihe eche eme ike adịbeghị gị kwadobere ọfụma mana di tin bụ na amammụ ụjọ ka ọ gịnụ merụ na ụfọdụ ndị be anyị filu na enwere ihe akpọ dat invest na midia ka anyị sa ka ha pụzi imere dị midia invest na midia kos efilu m na ọ bụ na anyị akọrọ our story nobody will tell it better than us we need to tell our story ourselves. So ọ bụ na ọ na-esi just like esi said gee ka isi mbido si bụrụ onye Yoruba African Magic Igbo abụrụ ndị South Africa enwere station asị nọ onye Igbo nwee na-epush each country. Ọ bụgoro na ama egwu ka nọrọ online na-eme nke anyị na-eme digital TV we can still be pushing that content na kọsi icheketeke enwe ndị na-enwero fonu ga-abịa mgbe ọbụla ha nọ n'ịna mana ha nwee TV ma ha na-ege redio the remotest part of the places nwee redio ha na-ege so I feel na ọ bụrụ na enwee ekwube okwu anụ ọ bụrụ na enwee more infusion oke okay, ruo Lagos, Kulu FM na ya Wazobia na ya nke nwanne ha niile ọdịa narrative ka ha na-epush ka ihe mere before enwe mgbe anyị nwee Cosmo FM nwee mgbe anyị nwee Minaj mana ha niile megide danye ọkụ because then anọ na-epush all this talent ọnọgide anụchata ya side so m na-ekwu na ihe mụnwa na-eche n'uche nke a sị n'uche onye adịghị njọ ma ọ bụrụ na e nwee more advent of radio and TV broadcast and in the southeast na push our talent a ga-enwe more coverage social media adigokwe mana even ọkwa anyị nwabụ ihe ka ga-epushikwe datin on social media nka ndị be anyị na-efil na onye ọbụla mere ọya ka iji leta ga ya today doing the business ị na-agba mbọ and never ever quite a culture. Neka Zoro ha ill bliss ya silena kwa abuto or upon you bo kwa isiagu e. This is you are doing the business and you're repping the culture. Iha hina no nke mbanaka, onye obuna puto, onye obuna foya, gajuri mni ihe na abanaka, kedi ihe obuli, kedi ihe na nonu, keko, keke, keke, mano ona kansi. So you need to pass a message. O ihe mwa chelo.
Amara mna adekwa ma. Tukumeche fo iha, maki ihi yuko pika. Based on the broadcasting angle, kam nzagi first, niye basalu ye, ndi ibo oni media, but the, first of all, the Nigerian factor, right?
Okay.
Iha niko, first of all, the Nigerian factor bo. The president of Nigeria, Keshi, it's me the law of Nigeria. Bunyu will the final say on who owns the media in Nigeria. Okay. So the president gives the final signature. And he's going to be the book on Nigeria. So, secondly, the Nigerian factor again, media galon, that favor, you know, favoring India Kweseli favor. They will frustrate the hell out of you. And politicians in which is some stations in Madrid. In politics, hang with the power, hang idea, which of course, even that's in power, you know. When you are in power, when you are a politician, what you do is that nigga na bambo funa, ni na kuku egu na adi famma. Maka ni kuku egu adi famma happy nyongo ko. Ebulu fine. So in terms of the media, the Nigerian factor is one of the major problems of an Igbo person. Then second label, ndi Igbo are not necessarily into the entertainment. Just like Casey said, the entertainment part of ndi Igbo. Mbebo obuli ha na erere. Iwatago. Kita hakana afuya. It's because it takes patience for you to make money. So that patience, that syndrome of now syndrome, I was a kita. When you know 20 years, and now you are not getting what you go, okay? What are you doing? What are you doing?
They hear me put a go.
Umaka ne me, if any na game, when they put a go, I will celebrate them, they are making money. Who was actually morals was a gadgetable?
Morals,
so that's now syndrome. But the next thing, the entertainment needs patience. You take patience. You nurture it until obuli hogabo. The war affected us greatly. The survival mechanism. Nomads. We go out after the war, everybody is leaving to go and choy fenya na izinu la yagiri. So I am Elani, Anyanyi din Iro Kalianuno. Anyanyi bu Iro cake I guess poor ga choppy funga umwazi gedi. Obrozi cake and gesi mwe obaji obrozi cake umwihenya bu is yo kwaga bo a niga si chanya. And ya we been so busi chai be miri we sinwe bano pubogo. And we go on is yoko. So the question becomes, what can I do as an individual if it is important to me? Oh yeah, I mean, you see that I made some serious decisions. So okay, this is what I do. It's local, in quote, as they say. It's nonsense. It's nzuzu. But what do I want to do with it? And then, it took patience. It took years for me to come out today and put out, say, I am an artist. I was a broadcaster because I'm a God degree, God masters. mass communication, name broadcasting. Ma ta iji o mkedo yibo aga mebu zo si gi artist before nchete be nga go artist go festival manager maka oja festival tupu mechete mechete na mbo
broadcasting.
What I go, so it's now boils down to when we tell ourselves the truth, these challenges are there. It's not obro obulo na akole ako. The Nigerian factor is there for an Igbo man to own a media shilike. Why do I even
need it?
You know, so the Nigerian system and the Nigerian law is so crooked. That is not balanced at all. So if it's the Konyibo, especially the media, but as an individual, I can see what I told myself, do something until the radio stations and media stations call you. Do something until you can tell them, shut up. Continue to do something. After all, I'm a hell queer. Radio ni Biafra ji go on folk. Okwa no leba no. I'm on leba no no queer man. Oga gaza. So we can actually think that way and look for other ways. Maka during the war, it was through the radio. Kana basalo fuzi. The Biafra radio. I go kuna Biafra radio. Ndi ibo anu iha choli iku. What is that medium? Eje agwandi ibo ku. You want to go? So to ana hell me kuna Biafra radio. Ndi ibo. Let us show Obuna anyway a huge number say this is important to us. I think Nando said the video tiny be any to put Malundos, I forgot one here and I got one and not here. We are, but we actually need to tell ourselves the truth. Nigeria,
I'm a liar,
a new woman owning a media station.
Yes, I'm young. Jesse, you make it a particular okay. We're married, perhaps about a call. I call the day. I'm a very not kind of corner, no, and Kata in the name. And I ain't a man. I get fine idea. I call the alcohol. Mana nse ka atikota ya onu ka etinyekwe ndo ozo ka akpatu di nka ta o ga abu ka ewe project nwo so ke ki si efu na ga esi we owo onyu wa onyuku wa o we daba e we promote o di Igbo talents ihe e we bri e bri je di gap o we daba ya cause on the topic I is we ga na doing the business and the wrapping the culture on abuzi onye rep ba culture. As I said, put a cable, my bony, I raise a car beside the other hand, and then my PC can switch inside. My canamade and what the support and the inning and question with the cake. I see where I make or come.
Okay, let me just add something to the last point.
Okay,
as per the media and ripping the culture, I don't think now, for instance, now. If ABS, for instance, decides to fund a full-fledged Igbo radio station, strictly Igbo, that now selling the culture is something that should apply to me as an Igbo. You understand? Selling the culture is something that we should think of how to convert the Urubu man, make the Urubu man sit down to understand our culture. Now, there's something need you go. 3 months ago, I was with a very prominent Igbo artist. And I said to him, I said, you are a very traditional person. You are a very traditional person. Religious-wise, everything. Every religious person. Now, people have misconceptions about, you know, the first God, Chukwuemeka talent, he documents it's not one of our strongest talents. But I said to him, I said, technology and stuff has bridged that gap. You're an Igbo musician with audience. Why don't you have a way to start a podcast and also recorded and put on YouTube, explaining in detail, you know, Igbo culture, Igbo music, different. Like generally, I na abo Igbo ndi Igbo high life generally. All give abo one we have we go Ibili. One we have we go Guinea. But either if we are gonna we have we high life, which is not supposed to be so. All the lion we have outside that now. Igbo Ibili dey from Igbo Guinea.
What is Igbo?
Ibili dey from Igbo Bongo. And you know, the different divisions and all that stuff. Just the way now the American will tell you, oh, this is R&B, this is pop, this is rap, this is jazz. Why don't you call it American music? You understand? Yeah. Why don't you call it American music? But no, we call it, so you know, for me, even if I see Oyinbo na rap with Igbo, and you call it rap, anyway. You understand? Only with me personally, because of course, yes, you borrowed an art form to tell your own story, but don't try to suck under that art form. Stand out with, find a name for what you're doing,
yes,
and indigenous that suits what you're doing. That's by the way. Imago, I tell people, I look up a lot of podcasts in Igbo language, trying to see people talk about culture, talk about why we have to be together. Leave politics aside now.
Yeah.
Politics is very divisive. Leave politics aside. Talk about, you know, Igbo-ness. Obugodo Igbo kiji asuya. Obugodo Igbo wena asuya. Kowaya in such a way na onyaburu Igbo. Nya. Odi inquisitive or chimamo. You understand? The person who wants to take you down to Abia State to know why this is like this. Let me just tell you a very personal story. I was a guest some time ago na the owner of the first palace. I ended there. I go next to the palace, you see the Ife Museum. And it was, I entered the museum just to see, to see what was in the museum and stuff. Can you know where? Every piece of that came out of it at the museum. A good example is on the day I met the Ife festival, one of the festivals, round the whole town, the whole Ife town. Yeah. On Aga with that cap and the full regalia. Blessings on every his subjects and stuff. Imago, that day. Is a day he's not supposed to be angry because now you see a replica of that cap in the museum. That cap, if for now, the very light only jacket relating, you see, weighs 50 kg. The weight of that cap is 50 kg.
Yeah.
The same weight as a bag of rice or a bag of cement, 50 kg. But you effortlessly take it like this and put it on his head. For the sake of Kaira, for the national of fetish, fetishism, this is fetish. And he said, but well, you call it fetishism, me, I call it development. There's a difference between development and modernization. Two different things. You understand? Open our chat in Butela now. You buy it.
I'm not
going to now. But it is still science in a way. It is science in its own way. Also, another document. You understand? I'm not buying inventing a replay neighbor over 100 people. How is this possible here? FNN, blow all these plenty people when only you cannot even jump up and
jump up.
Nenu. Development, modernization. I know Nenu. I actually know we need to develop. That is modernization. Development is when you take you, the thing you have inside of you, and develop, like build on it. You know, have it evolve. Yes, you can steal technology from here and there to improve on what you have already. It is like farming. If you have, before energy, You may also give and give 13 acres of land.
I can share with Zogo.
You understand? But these days now, look at a good tractor. Tractor is a technology you borrow from somewhere and stick a goodie. That is development. You're still farming.
Yeah.
But moving on the farming, looking for ways now, but come here, because you can enjoy by coin, okay, but this development. You're looking at this G copter now. Come on, you get blue G and I'm bullying off Ghana fear. Why you be the now your farm ever gonna give yam chips in a supply store market? Development. But modernization. Now, so basically, a lot of the things I am maybe is how to inculcate, you know, modernization to develop what we have. So, for instance, to be an interesting, I know some of my uncles now, brother, now body kata dekata, I send the LG, we say, that was before iTunes and Google, before Ndibanyi upload the way online. I send the LG, any Ibo CD, if was 100, but they may send the LFI there. Because they want to listen to these things. These days they go to listen to it. Now, everything on YouTube, now. Only will be an Ambra, be an Asian, only will be an Nigeria, be an Asian. It is mostly people in the abroad. What I'm doing is not for your locality now. You're trying to export your culture. So everything you're doing is the radio station Nimaro is not an excuse. You can start podcasting. You can start doing vlog on YouTube, on Facebook, like social media will give you the platform, you know, to sell yourself more than even the traditional radio at a station in a place for a locality will do for you.
Ndaga ha chopa again. Dalo no. Aye keneku unu for Ebia today. Come to I gotta continue nkata mbena de anya. Marati wa nyoma. E keneku amadi by Jemon. Odogu kesi. Okay, now I'm on for Unu Ebia Solenari today. I get maybe before dying on a beha to require again. I can continue when I did and I get your pony invites. Boom, the quack, I bat upon Katana, Gulu, Kutume, a bit of quezo. I can now I'm on. Dalokan, when I had to see the Dalon, what ordinum bozo.
Oh,
Messiah.